Wakati Minisitule y'ebyobulamu ng'ekyagenda maaso okulwana entakera okulabira ddala nga tewabaawo okusaasaana kwa kirwadde kya Ebola era yeebalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic ya Congo, disitulikiti y'ewakiso nate nayo efunziza okulabira ddala ng'erwanyisa ekirwadde kino kireme nate kubanga kibalukawo era ng'etaddewo enkola ezitangira ekirwadde kino nate okusaasaana. Bano eno bataddeko ebikozesebwa omuli pikipiki 30, ambulensi 6 n'ennamba ey'obwereere egenda okukozesebwa nate okubanga tebanukula abateeberezebwa okuba n'ekirwadde ekya Ebola. Era bino nno byasanguziddwa Alex Kaketo, ono nno yavunaanyizibwako okubalukawo kw'ekirwadde ekyo mu disitulikiti ey'ewakiso, muyite incident commander. Era ng'agamba nti wakati w'okuba nti nate betangira okusaasaana kw'ekirwadde ekyo ekya Ebola ekitannaba kuba kizuulibwa mu ggwanga Uganda, newankubadde nga bannakongo babiri, omu yafiira mu ggwanga Uganda nga n'omulala akyagenda maaso n'okujjanjabibwa. Ekirwadde kino tekinnaba kulangirirwa mu ggwanga Uganda, agamba nti kakati balina okukola obutaweera okulabira ddala nga bateekawo enkola ezigenda okuziyiza ekirwadde kino obutakwatibwa bannayuganda. Mu ngeri emu agamba nti abasawo b'ebyalo abamanyiddwa nga village health teams bano nno nabo basomeseddwa nate okulaba butya bwe bayinza okwenganga okutangira kw'ekirwadde kino nate okubalukawo. Kaketo mu ngeri emu agamba nti disitulikiti eno ezeefuna nate okuteekebwa ku bunkenke obw'okukwatibwa ekirwadde kino eky'Ebola. Kale y'ensonga lwaki baanukudde mangu. Ye Richard Muhumuza owa Living Gods ono nno ategeezezza nga waliwo obukulu nate obw'okuteeka ensimbi eziwerera ddala nate mu kulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kino eky'Ebola wakati w'okuba nti nate kya kabi eri abantu. Era ono yabadde mu kutendekebwa kwa bannamawulire okutegekeddwa okulaba nti bannamawulire nabo bafuna amawulire amatuufu butya bwe bayinza okukwatamu ekirwadde kino eky'Ebola singa kiba kibaluseewo mu ggwanga Uganda.